Yeah, MC Mutant. Oh, ushore mazee. Oh, amenipeleka hoi. Yeah, my one and only. My one and only. Yeah,
baby, baby.
Yeah, kabla tujuane, nilidhani true love ni magazine. Lipo kupata na feel secure karebo na fully loaded magazine. Tunanipa prestige, kabredu inaneza Ford Majarine. Uneza dhani ni movie, nikisema kwa hati yangu we ni starring. Na nilikupromise itakudrive crazy ukinipa staring. Jueni hawako vatu na live arti staring. So far, when you're the only perfect angel, nishai check it down to earth. Now behave kama puppet, unanipenda with no strings attached. No wonder na kufeel cabrel, to love is blind. Oni panachoitaji, to love is kind. Reason toka first day, lipo kumind. Liamu itakuwa wajibu wangu kukutunza, hadi ukiulizo we ni wanani. Una wajibu wangu, I guess we ni surgeon. Juno operate kwa roho yangu. That's why niki deal na we niko so patient. Ni evident, uneza tana house into a home. Nawezi patikana kwa show enye sio mi na perform. Na una prefer body language, juu upendi kubonga mob. Yeah.
Guardate, ne guardate, caire tu guardate, mono. Aheri, ahinya aheri, nyako. Nakupenda, nakupenda, baby wangu nakupenda. How much I needed you in my life. I say thank you for everything that you've done for me, girl. Ooh, yeah. Baby, 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 yeah, yeah, yeah. Negwe, that time we let you mono.
I promise call your doctor by the night. Na ataka huko sick, ntaku treat right.
Ntakuwa
na we always at any period. Day and night, 24/7. Niko in the oven. Niki go through hell, ndo nikulete heaven. Unafanya madem wenzako waka hypothetic. Chuka sweetness ni ugonjwa. I guess uko diabetic. Na mi feel electric. Jueni mhot na wezi ni treat cold. Hawezi kuwa gold digger, cause already we ni gold. Hata Bill Gates anajua ni mi peke na kuwa Ford. Uliniambia your ex ange last more than an hour. Mina kuwa 24.
Okay, okay, okay.
Kichakba.